Chumba, wapi Aidi Mambu, wapi Joseph, twende. Manangala ngala, manangala ngala sena, acheni siyo manangira, rero kuwatangireni, vino manangira ntini. Irene na we Josephu, umewanza uchumba wenu, yetu ni kuwaombea kwa Mola. Papa Retro na Mama Christine, leo japo watu nanyi, natumai mumesharithia uchumba wa watoto wenu. Mama Monica, yuafurahia, asubiri mkaza mwana. Baba Paulo, japo watu nanyi, twatumai amerithia. Tadada Judy, no ilika bumuna tuma. Richard, Martha na Alexi, Visenti wana wafoyera matuwe. Naomi, Petra ni la Priska, Aisha Beauty, wote wana furahia, kusubiria rusi wayone. Jere Jere, Isa Uchumba, Irene Mwaku, na Josephu, Binorero, Matumiana, unangotera harusi. Jere Jere, Isa Uchumba, Irene Mwaku, na Josephu, Matumia una ngotera harusi. Manangalangala, manangalangala sena, acheni siyo manangira, rero kuwatangireni, vino manangira mtini. Irene na we Josephu, umewanza uchumba wenu, Mola awalinde na upendo. Papa Retro na Mama Christine, leo japo watu nanyi, natumai mumesharithia uchumba wa watoto wenu. Mama Monica, yuafurahia, asubiri mkaza mwana. Baba Paulo, japo watu nanyi, twatumai ameridhia. Ata dada Judy, noilika bumuna tuma. Richard, Martha na Alexi, Vicente wana wafoye Ramadhan. Naye Naomi, Petra ni la Priska, Aisha Beauty, wote wana furahia, kusubiria rusi wayone. Jere Jere, Isa Uchumba, Irene Mwaku, na Josephu, Binorero, Matumiana, unangotera harusi. Jere Jere, Isa Uchumba, Irene Mwaku, na Josephu, Binorero, Matumiana, unangotera harusi. Sanso, solo, abo, 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 twende. Jere Jere, Isa Uchumba, Irene Mwaku, na Josephu, Binorero, Matumiana, unangotera harusi. Jere Jere, Isa Uchumba, Irene Mwaku, na Josephu, Binorero, Matumiana, unangotera harusi. Matumiana, unangotera harusi. Unangotera harusi. Matumiana, unangotera harusi.